Don't the music, baby.
Bad man, I'm here. Sana futa machozi atakulia we kaka ona unawaza sana hayo mapito na yopitia cheleza sio manguka kianguka inuka vikwazo tavikuka na kucheka watombuka akatupa shuka baba wakazitashuka mula hato kukuka na milango itafunguka
hata kama wa mechomua betri wamezima data yani bila jeki mechi bila beki ushindi utaupata
kila unachofanya wanakwambia weni wakutembea kukimbia ukitaka kujaribu utasikia
weni waonyeshe unaweza
finally utazidi kuwa strong finally 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 utazidi kuwa strong finally 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 utazidi kuwa strong finally 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 utazidi kuwa strong finally finally
Piga goti chini mola muombe wewe Ongeza bidii ili mbele usoge wewe Utazidi kuwa stronger Na mbele utasonga wewe Utazidi kuwa stronger Stronger
Kama ipo tu Amini utafanikiwa we Watakuchelewesha tu
Everyday hustle, don't stop until done. Hata we unaweza ukawa ni number one.
Maisha ni gwaride ndio kitu cha kujifunza. Nyuma ukigeuka wa mwisho na kuwa wa kwanza.
Hata kama wa mechomua betri wamezima data. Yani bila jeki, mechi bila beki ushindi utaupata.
Kila unachofanya wanakwambia weni wakutembea kukimbia. Ukitaka kujaribu utasikia
weni waonyeshe unaweza.
Finally, utazidi kuwa strong. Finally, 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 utazidi kuwa strong. Finally, 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 utazidi kuwa strong. Finally, 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 utazidi kuwa strong. Finally,
Utafanikiwa.